Asikholwa nje oko kunjalo. Usesetronini. Ulithethile ilizwi lokuqala. Uza kulithethe lokugqibela. Uzawuthi okuzikileyo akhokhele okwakhe ukwenza. Incwadi kaYohane esekufundwe kuyo. Ndifuna ufunda nje uverse 18. Ngokuba sigqiba ukucula nje uba uloyiso lumkile. UYohane uqala chapter 4 verse 18. Uthi akukho loyiso. Akukho loyiko oluthandweni. Lusuku uthando olugqibeleleyo luluphose phandle uloyiko. Ndiyakholwa kuba lingoku ixesha uba sithembe uThixo ngokugcweleyo nangokugqibeleleyo. Alukho uloyiko eluthandweni. UThixo usithandile. Ulubonakalisile uthando lwakhe ngelizwi lakhe. Wanika uxolelaniso eGolgotha. Ukutsho njengengqini lothando lwakhe lobuThixo. Ngokuba engafuni ushiya silahlekile. Kodwa usikhokela kuye. Sisindisiwe. Sinobomi naye. Sikholwa ngenhliziyo yonke. Ukuba okwenzekile. Sikholwe. Ukuba uThixo usibekile. Ebukumkanini bothando. Njengoba kubhaliwe. Kwaye akukho nto engongezwa emsebenzini wokuhlangula. Ngamazwi kaThixo. Oko kwenzekayo eCalvary. Ingaba kuyakwamkelwa okanye akwamkelwa. Ingaba kukhona amava akho okanye akho mava. Inkosi ifuna ukuba sibe namava akho. Sifunyane sikholwa ilizwi ngokholo. Intshumayelo kumele yamkelwe ngokholo. Ukuba kumele ibe nentumekelelo yobuThixo. Ukuva nje ilizwi akwaneliseki. Kumele uba ukholwe xa uliva. Konke ukuve ukukholwe ukuba uThixo wenze ubomi bethu. Kuba ugqiba akuthwale akwenze oko akutshilwa elizwini lakhe. Oko kubaluleke kakhulu. Xa silonga kujonga kwizibhalo yayingabo abenza ngelizwi lenkosi ababona imimangaliso kaThixo. Sanika umzekelo phambi siye elizwini lethu. Umzekelo okhethekileyo unikwe kuLuka 5. Luka 5 malunga nentobeko nokwenza ngokukholo ngokwelizwi lenkosi. Luka 5 1 yasixelela malunga noPetros nabanye bahlobo bakhe abangamadoda engabalobi. Apha kuverse 3 wathi ke engene komnye umkhombe owawungokaSimoni wamcela ukuba akhe akhwelise kancinci emhlabeni. Waza ehleli phantsi wamana ezifundisa izihlwele esemkhombeni apho. Okuqala nje lo mqolo mnye.
The Lord was very practical.
Inkosi yayisenza
apho. Yabona
isihlwele siyamngqunga. Wayefuna uba mganyana kuzo ukuze akwazi uthetha. Ukuze akwazi uthetha engaphazanyiswa. Hayi ukuba isikepe zange senzeke uba sibe yipulpiti. Sasenzelwe ukuba ibe sesokuloba. Siyabona apha mganyana kuverse
4.
Akupheza ke ukuthetha wathi kuSimoni, khwelelisa enzulwini nihlise iminatha yenu kubanjiswe. Waphendula uSimon wathi kuye, Mongameli, sibulaleke ubusuku buphela, asaba nento, kodwa ngelakho ilizwi ndiya kuwuhlisa umnatha. Nabantu abukelayo ndakubukela ngokukhethekileyo kwisiqithi sasePatmos ngokundandiphayana kwelaa xesha xa abaloku babeloba. Xa ungakwazi ulala, abakwazi ulala umhlanu ebusuku. Abalobi emini xa ilanga litshisa, bazi kakuhle uba kulotywa nini apha. Theopetros waphendula wathi, sibulaleke ubusuku buphela, asabamba nento.
But now the master spoke.
Kodwa ngokumongameli wathetha.
And Peter knew.
Petrus wazi.
That when he speaks.
Kuba xa ethetha.
He is to be obeyed.
Kumele athotyelwe.
And he did.
Kwenza kunjalo.
Let me read it still in full.
Mandikufunde ndigqibe kuverse 5.
And Simon answering.
Waphendula uSimon wathi kuye,
Master,
mongameli, sibulaleke ubusuku buphela.
And have caught nothing.
Asabamba nento.
Nevertheless, at thy word,
kodwa ngelakho ilizwi ndiyakuhlisa umnatha.
I have just said it.
Ndikutshilo nje.
How often in the morning,
kukangaphi ekuseni,
when the fishermen came back,
xa abaloku babuya,
I saw,
ndabona oko babenaphakathi kwabo, iluvuyo loba bengamangqina.
And his men fished all night long.
La madoda noPetros aloba ubusuku bonke kodwa iminathi yayingenanto. Kodwa ngoku
uthi,
noko ke ngelizwi lakho ndiyakuwuhlisa umnatha. Xa babenako kwenziwe, nake akukhona abalobi, izihlwele zabalobi.
And they beckoned unto their partners,
babe bethetha omnye komnye ababesesikhepheni ukuba mabaze bazokubancedisa. Beza kugcwalisa zombini izikhephe abo baqala ukuzika. Ingathi bekuza kuqala ukuzika, bekunganelanga okunye, bekwanele kokubini. Ingcingizile kum ngexesha apho inkosi ibinokunika umyalelo, umyalelo ngoku kungenzeka ukuba intsikelo ibe nkulu kuze kube khona okwaneleyo kwabanye abahamba umgangwana omde. Bekungekho nje isikhephe esinye kodwa qela lezikhephe bekumele zigcwalisiwe bonke aba bamisele ukuloba. Mva koko inkosi yathi, ndiya kukwenza abalobi babantu. Xa uThixo esikele omnye angasikela nabanye. Mhlawumbi singafunda ngohlobo, xa uThixo esikele omnye sikele bonke abo bathe bazidibanisa nothando lwakhe. UThixo asikelele ngolungelwano olunobuThixo. UPetros wayesikelelekile owenza ngokwelizwi lenkosi, hayi kuphela esikhepheni sakhe kodwa kuso sonke isikhephe. Besinokugcwaliswa ngendlela yokuthi izikhephe zozibini bezingathi zinzulile ukuba bezizele. Verse 8, theke kubona oko Simon Petros wawa emadolweni kayesu sithi, kwakutheni ukuze akubone ngokuba wayenokholo lokuba enze ngokwelizwi lenkosi, hayi ukwenza kwakhe kodwa ukuqonda oko apho kumele asebenze kuko. Uthe ke akubona oko Simon Petros wawa emadolweni kayesu sithi, mka kum, ngokuba ndiyindoda engumoni. Nkosi.
Every person
wonke umntu
will exclaim this
uza cacisa oku ebukhoneni bonkosi kakhulu xa sifumane kuba ngaphandle kwakhe asinakwenza nto. Umzekelo nje olungileyo sisebenze kakhulu ubusuku bonke asazuza nto kubizwa uba ayiyona, kodwa elizwini lakho ndizintanda sele sikutshile oku amaxesha amanintsi kule ndawo.
When it comes to things in the plan of salvation,
xa kusiwa kwizinto kwicebo losindiso
kumele
silinde ide iyure kathixo ihlasele kumele kwenzeke emhlabeni ngokwecebo elikhulu losindiso lothixo wethu. Ngokunjalo sihamba silindele imiyalelo enkosini.
And then I promise you
emva koko ndiyandithembisa ukuba iminatha iyokugcwala, izikhephe ziyakugcwaliswa ilizwi lenkosi ngokuncedo
lukathixo
liyakwenza olona hambo lokuloba ngalo lonke ixesha uthixo wamiselwe
hlobo.
Isonke isivuno siziswa ngexesha lesivuno ayingaphambili basifunda kumateyu 13 ekupheleni kwehlabathi ayingaphambili kodwa isiphelo sehlabathi phezu kwethu isiphelo sexesha sifikile. Ngoko isivuno esikhulu apho ufakwa sifakwa ngesandla esikhulu ndinasitshilelo soba nguye umva kuso. Ngoku ndithe ndanamava ento ndiyavuya ngako oko, kodwa uba unditshile andingumnyobo omnye wabo oba namava ento emangalisayo iveki yonke okanye imini yonke okanye unyanga yonke okanye unyaka wonke. Uthixo nguthixo uyakwazi okakwenzayo, kodwa andiyi kulibalela phupha kwisivuno esitsha kunjani ukuba ingqolo wayihlanganisiwe ndajonga ezulwini ingathi bekhona imfazwe emafini kuba mnyama uba mnyama. Ndathi Nkosi liphelile ixesha, imigwebo iyangena, isivuno asikwazi uvuna phaya elalifu likhulu lagubungelayo kwavuleka kulo ukukhanya kwelanga kwakhanya, kodwa ungandibuzi ukuba ngowuphi na umlingo, kodwa mayibe luzuko ngokunjalo konke kuba ngathi awuzange wakubona phambili. Bonke babe jonge ngezantsi bonke besinda xa okuvule kwakuphezu kwam kukhona ukhanya nje kule ndawo yengqolowa leza ilizwi lenkosi ukuba ngaso isivuno apho kungekho mntu onoza asisise ukuba sizise isivuno. Ndizibone nam ndikulaa mbono mkhulu ndingasebenzisa usibone uba kunjani esasivuno apho isivuno siye sazisa phakathi ingqolowa yonke into nje yayingokuhamba kunye. Ngoku ndingakhumbula kakuhle ukuba indawo yokugqibela uyayibona esivunweni, uyayibona indawo yokugqibela sele ndibuyile apho kwenqaku lokuqala.
And behold, the opening closed. It became totally dark. It began to thunder.
Ithube lalivulekile laba mnyama kakhulu. Aqala nje ukuba imfazwe. Ndandicinga nje ilizwe liyachithakala. Oko ndandicinga nje phambi komhla wenkosi. Umgwebo uyakuza. Ngoba lukaThixo. Ngoncedo lukaThixo. Isivuno siyakuziswa. Ngoba kubhaliwe uyakuyihlanganisa ingqolowa yakho. Uya kuyihlanganisa ingqolowa yakho izise phakathi lilizwi lakhe. Lilizwi lakhe. Hayi xa sifuna okanye ngendlela esifuna ngayo. Kodwa elizwini lakhe wenza intando yakhe. Kukhona intando yakhe.
That God has not let us run.
Kungakukhulu kanjani uba uThixo asivumele uba sibaleke ngendlela zethu okanye ngengcinga zethu kodwa uba usenze sayinxalenye lecebo lakhe losindiso ngozuko lwakhe. Ungangqina nje kukho. Zange senza amabango akhethekileyo kodwa xa uThixo enika ulungiselelo umyalelo umele uthwale kwaye siyakwenza konke kuzawukholisa kakuhle okwenzeka ukwenzela ukwakheka kwebandla kwaye ngenxa yentsikelelo zabantu bathixo ukunjalo imeko yomntu ngamnye xa ithe sakwenza konke nakwenza oku ndiniyalela ngakho nawuthi singabakhonzi abalungeleyo. UPeter ngelizwi inkosi emyalele ngalo ngoku inkosi ekutshoyo koko uzijula ezantsi phaa emadolweni akhe athi inkosi mka kum ndingumoni. Akuyanga engqondweni yakhe njengoba kuye engqondweni yabanye kodwa inkosi uThixo kungenkosi yayiyalelwe uThixo angamelanga konke oku kumele kuye entliziyweni wayesazi uba umamele ukubizwa nguThixo okumele kwaye uyazi uba kayonto enkulu kunabanye nje ukwahluka kwakhe bayinxaxheba ingaphezulu kunale abanye bangenako kuyo. Siyabona ukuba ngemiqondiso yexesha sifele kukupheliswa kwexesha ukhethekileyo izolo ebusuku ndiye ndaqaphela
what a privilege it is
bayinyeba enjani
to have heard the prophetic message
ukuvulungiselo lobuprofeti kwesi sizukulwane.
And some may think
abanye bangacinga
or ask
okanye babuze ukuba ingabo kokubaluleke ngolo hlobo kuxhomeke kuko kunjalo yonke into. Umzani uVrusi uthe yonke into wayinyanisile. Ndizanixela uba ngoba ngaphandle kokugwema kodwa jonga onke amahlelo babuyela phayani kubunye amabandla phayani kwimfundiso yonina wabo kudingeka umntu phaa abize baphume njengoba kunjalo xa bebebize kwaye ngoku buyela kubakhokeli abazimfama ukuba uThixo bengenancoba kuthi kubani kuthi beza kuva okukhulu sive ntoni ukuba uThixo uthumele umprofeti kwaye wazise isitshilelo kuthi wenza kwazeka iimfihlelo ezithiliwe ezifihlakeleyo kubani ebenokwazi uba okukoku okukokuya konke kungenkosi ngexesha lethu. Uyakwazi nonke kubutshaba ngenye ixesha uzisithelisa azibonakalise njengesithunywa sokukhanya. Ilizwe lonke lilahlekiswa kukho kodwa sikhona isihlwele emhlabeni konke kungokristu isihlwele sabantu abatsha konke kungalambi yokathixo sibonile ngomchasi umkristu kuko konke ngokuba sinesityhilelo sikayesu kristu ngexesha elinye sinolwazi lokuba ngubani umchasi umkristu kwaye njengokukhululekileyo ndingatsho ndithi nabani ongenaso isityhilelo sikayesu kristu akanawukwazi ukubona ngokuba kumchasi mkristu. Mele sibone ebhayibhileni uba akonelanga uba nemfundiso yenyaniso, kumele ukuba sibe kulo uyinyaniso onguthixo nobomi bungunaphakade konke. Uzawukwazi uba zikhona iindlela ezilungileyo phaa naphaya kwimfundiso, kodwa ngokunjalo ube bubuhlelo sivile ilizwi lobuprofethi bave ilizwi lobuprofethi bangathathi isibhalo kule ntseni mamela. Okokuqala kwincwadi eya kumaroma isahluko sesithathu umqolo wesine, ilizwi eliqhethekileyo kwiqhelekileyo kuthi sonke, uthixo makabe yinyaniso. Roma 3:4 nakanye uthixo yena makabe nenyaniso, bonke abantu ke babe ngamaxoki. Njengoba kubhaliwe ngokunjalo kakhulu igama elithi uthixo makabe nenyaniso, siyakwazi oko, siyakholwa oko ngentliziyo yethu yonke. Uthixo nguthixo yenyaniso, kuye akuyi kubakho nto kuphela yinyaniso nobunyani, kodwa ngoku le inyaniso nobuthixo konke kumele uba yamkele kakuhle kuthi nathi kumele sibe koyinyaniso, sithi siqobhozele ngenyaniso ukusuka entloko ukutshe ezinyaweni, sibe yinxalenye yelizwe. Konke ubuxoki nantoni na kumele ukuba yahluke kuthi. Funda kuyohane uqala chapter 5 Yohane uqala chapter 5 verse 20 ngokunjalo kwaziwa kakuhle kuthi sonke, ngokunjalo siyazi ukuba unyana kathixo uzile, ke siyazi ukuba unyana kathixo ufikile wasinika ingqondo ukuze simazi uyinyaniso. Olu lunqaku lokuqala kodwa isosiphele sikuye ke oyinyaniso kunye ukuze simazi oyinyaniso sikuye oyinyaniso kuye unyana wakhe uYesu Kristu. Nguye lo uthixo oyinyaniso nobomi obungunaphakade, hayi kuphela ukumazi kodwa uba kuye, ukuba sibe yinxalenye yethixo, inxalenye yelizwi, uba sibe banye nothixo, sibe banye nelizwi. Uthixo unyanisile, uthe wazityhila kuthi ngoYesu Kristu unyana wakhe, ngoku sikuye ngenyaniso. Oku kuyinto okumele kwaze ukuba hayi kuphela sinele sikholwe kulo uyinyaniso okanye sithethe ngayo, kodwa kumele ukuba siguqulwe ngumoya koyona ikoyona nobuthixo intliziyo kathixo. Kumele uba sibe namava ngokuzalwa kwakhe, ngokuzalwa ngokutsha, abangabantwana ukusukela nje phayana ekuzalweni. Ngokunjalo sithe saba ngabantwana elizwini ngokobungqina bomoya oyingcwele. Sisisukulwane sobuThixo, isibingeleli esingcwele. Kumele sivalise isidima sakhe lo sibize saphuma ebumnyameni wasibeka ekhanyeni. Kwaye siyazi kuba umnyana kaThixo uzile wasinika ukuqonda. Sinonke niyazi akho mntu wayenokwazi ukuba ungubani, uyintoni uThixo. Kuphela kukunyana uyise wazitshile, kwaye unyana wayenokwazi ukuthi lo undibonileyo mna umbonile ubaba, lo undivayo mna umvile ubaba. Athi ayindim owenza imisebenzi kodwa uba ukum nguye owenza imisebenzi yakhe. Akukho mntu wayenokwazi uba ngubani uThixo ukuba bengazitshilanga kuYesu Kristu. Sinesi sitshilelo sigcweleyo kwaye siyazi ukuba unyana uThixo uzile wasinika ukuqonda ukuze simazi lo uyinyaniso. Amen. Isitshilelo sikaYesu Kristu, isitshilelo sikaThixo sizile sobonakalisa, sithe sabonakaliswa ngokubonakalayo oko
kusekuqalekeni.
Nabani ongenasitshilelo sikaThixo kuKristu akanawukwazi ukuba abe kulo uyinyaniso, ukuba omnye ubonakalisa omnye. Kwaye oku akukho ngemfundiso kuphela kumalunga nesitshilelo. Ndidibene nabazalwane ababiza uba imfundiso engoYesu kuphela, le ingcaciso emva kwale bobu ubuxoki emva kobunye. Oko akulunganga kunjalo. Oko kulungileyo kukuba umntu abe namava noYesu Kristu, uThixo wazityhila kuye uKristu. Kwaye leyo akumelanga ube yimfundiso kodwa ibe ngamava umntu athi abe nawo kuThixo ophilileyo. Yiloo nto ithi apha uzile wasinika ukuqonda ukuze simazi lo uyinyaniso. Uba sihamba nesibhalo Evangeli kaYohane 17 abhaliwe Yohane 17 verse 3, bubo ke obu ubomi obungunaphakade ukuba mabakwazi wena ukuphela kweThixo inyaniso naye uYesu Kristu omthumileyo. Bangapha bathi sinobomi bungunaphakade, sinobomi bungunaphakade ngokobungqina besibhalo. Ndiyifunde kwakhona, bubo obomi bungunaphakade ukuba abakwazi wena kuphela kothixo inyaniso, kuphela kobomi bungunaphakade, hayi imfundiso oko bantu bacinga uba oko bantu bathi badlule kuko. Kodwa imele ibe ngamava umntu athi abe nayo ngamnye ngamnye, ibe bubomi obungunaphakade ukuba bazi wena ukuba nguThixo inyaniso naye uYesu Kristu omthumileyo. Apha sifundile ukuba weza azokusinika ukuqonda malunga noyinyaniso, kwaye sikuye ngenyaniso ngaye uYesu Kristu, nguThixo oyinyaniso nobomi bungunaphakade. Asikhubeki kwinyaniso ukuba uzityhile njengoyise kunyana ngokuchasana siyavuya kuko ngokuba kwakunyanzelekile ukuthi kuba abe ngumntu ukuze akwazi ubuyisela uluntu kweyona meko enobuThixo. Nantsi injonge yecebo loThixo wethu athe walizisa. Sifunde mkhanyana malunga nenyaniso. Incwadi yesithathu kaYohane ithi Yohane 3:3, kuba ndiyavuya xa abazalwane baza bayingqinela inyaniso ekhoyo kum. Umthe wahamba enyanisweni.
Not only to recognize the true one,
kuyohane wesibini yesitrini kumele sibe kuye lo inyaniso, sihambe enyanisweni sinokuvumelwana nelizwi lenyaniso njengenyaniso, ukuba ayingomazwi nje siwenzayo kodwa ubomi bethu mabube semva kwakho. Nantsi into efunekayo uba ubomi bethu bube semva kwethu njengobungqina. Jonga ukuva ekuveni kukho nobungqina okanye inyaniso uba amangqina enyaniso abanakuzidibanisa nengcaciso okanye nokutolikwa. Konke kuphayana ekuthengweni kwenkolo zinkolo ngenkolo. Nyaniso uba uYesu Kristu Nkosi yethu uMsindisi wayelilizwe elicocekileyo likaThixo libonakalisile lendlela labayinyama. Ekuqalekeni bekho ulizwe, waye ulizwe ekuye uThixo, waye ulizwe enguThixo. Wayengeyo ngumxube kodwa eyinyaniso engcwele konke kulapha emhlabeni. Umtshakazi njengenxalenye yomyeni abanakuba ngumxube, kumele aze phambili wasuke elizwini eliyinyaniso angene nguThixo omnye oyinyaniso. Kumele uba abe nothando lukaThixo, yiyo kuphela indlela apho thina nabanye singaqonda singathandabuzi. Akunakwenzeka emva koba sithe saphuma ngoba bakaThixo siphuma kuyo yonke umxube sabizwa, hayi ukwenza omnye umxube okanye ukwenza uzisa nje umdla kuko. Mandikunixelele nje kunjalo ubuchule abukho buninzi kwezi nkqubo zenkolo. Bonke abakholwa kumyalezo wokugqibela kuzawufikela uba isondele kakhulu kweyona nto elungileyo, ukuze kuthi babe kunokwenzeka bade nabenyula balahlekiseke. Ngoku akho mntu yakuzathi kumele uthandaze ongcwele uMariya usukela ngoku, akho mntu yakuzi akucebisa ukuba wenze isitiko kuFatima, akukho onokuza ngolo hlobo kokwenzekayo. Ngokunjalo ngemvakalo enye wena kumele ube namava ngomyalezo welizwi elityhilweyo. Konke oku ukwenza ukuba ulahlekiso lukholeleke ukuba umiswe elizwini likaThixo. Kumele ukuba ungenwe lilizwi likaThixo, hayi kuphela ukwamkela kulo oyinyaniso kodwa ube kuye lo inyaniso. Ndifuna uba kuye kulo oyinyaniso ukuba ndigcwalise bubunyaniso bakhe. Yonke enye into kumele nje kumele ukuba isuke nje iwele phantsi Cornelius, ivangeli kaLuke, inkosi ethi alifundayo, azibiza uba ngumyeni, lo mqolo mnye kwivangeli kumbhaptizi kuLuka chapter 5, verse 33, siyafunda.
And they said unto him, Why do the disciples of John fast often and make prayers, and likewise the disciples of the Pharisees, but dine, eat, and drink? And Jesus said unto them,
Can ye make the children of the bridegroom fast, nezikhungu benze njalo nabafarisi kanti ke bona abakho bayidla basele wathi ke kubo inako inina ukuba zilisa ukudla abe gumbi lomtshakazi xa asenabo umyeni kodwa lofika imihla awoza asuswe kubo umyeni bandule ke ukuzila ngaloo mihla uza uthethile ngaye njengomyeni apha kuthethwa ngaye njengomyeni thethile njengaye njengomyeni nabaveleli bomtshato xa umyeni ekhona yonke into yelizwi umzana uRuth ufunde apha izolo ebusuku sitshile 19 loo nto ndiye ndaza nelizwe kuLuke ekuqaleni sitshilelo 19:6 sonke masifunde sonke
ngeva
sanga sisandi sesihlwele esikhulu sanga sisandi samanzi amaninzi sanga sisandi sendudumo ezinkulu sisithi haleluya ngokuba inkosi uThixo uSomandla ingukumkani. Masivuye sigcobe siyizukise ngokuba ufikile umsitho womfana umfazi wayo uzilungisele uzilungisile. Pha emva pha umyeni wayesesemhlabeni xa ethethile izwe likuLuka
5
ngoku ulindile uba umtshakazi wonke ugqibelele azabuye ngokukaMathewu
25
azothathela bakhe kuye ukuba kuvuyelwe umsitho nabo. Yabona, bakhona abantu abashumayelayo ngamandla abo bonke ukuba ukhona ulapha emhlabeni. Zintanda, apha kumelanga senze zinzame, asidingi uba sizibeke phakathi kwabanye, sidingi uba sivumelane noThixo nelizwi lakhe. Oko kumiwe, akho sithembiso esasixelela ukuba inkosi awubuyela kulo mhlaba. Ayikho kwibhayibhile engcwele nabantu oyifumanayo makakuzise ngaphambili kukuphela koko kubhaliweyo kuyinyaniso. Uza kubuya kwakhona kodwa akusiza umdibana naye apha kulo mhlaba, kodwa siyakudibana naye emafini emva koku sibe nenkosi. Hayi bawawuhlale nathi apha kodwa sawuhlale sinaye phaya. Yinto efundiswa sisibhalo esingcweleza khona abazalwane endingasathethi nabo ubomi babo benkolo yonke into nje bayenza bayizisa emoyeni othile. Omnye wandijonga emehlweni wathi abafile sele bevukile ngoku amakholwa kumele ukuba aphume la mahlelo ngoku isikhokelo sithabathe indawo hayi nawe hayi kwabo basukile enyanisweni kodwa ayibe bubudlelwane benkosi size singene yenye umbuzo wam kubazalwane bam ngolo hlobo xa siyifunda Thessalonica chapter 4 akwabe sku 13 ne-14 uba xa uKristu esizwa khona uThixo uzisa kuye bonke abo bamkayo kuthi emva koku abo bathe balala kuKristu kumele ukuba bavuke qala size thina babudla ibomi siphile siguqule ngokomyalelo wakhe welizwi lakhe akukho umntu onelungelo lokujika iintetho ezicacileyo zenkosi enze imfundiso kuzo oko kuchase nelizwi yonke into uThixo ayitshilayo kumalunga kucacile ukucacile ukuqonda asidingi Daniel oza kugcwala ubulumko obukhethekileyo kucace ke ucace konke 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 bacacisa izinto kwahlukileyo kodwa khona bazamamela baze batsalelwe kulahlekiso lokomoya kukhona izihloko ezibini esizijongileyo kakhulu ekubuyeni kukayesu kristu ilizwi kathixo linyanisa ukuthi liyagxininisa malunga nokugada ngokucacileyo sizayithathwa sisuse apha kweli qokoqe siye umzimba ovuka thina ngoku ndingatsho nje hayi njengentlekisa kodwa njengenyaniso kupha emhlabeni apho umntu wakho wanomzimba ovuko uba uvuko oluthabathe indawo ndiyandicela baphi baphi bonke bahamba ngendlela babehamba ngayo phambili basatsho bathi uvuko zange lathabatha ndawo akuzuba njalo kuthi akukho njalo kuthi ukonakalayo kumnyela ukuba kufincelwe koko kungene konakala malibonge igama lenkosi kubi ngoba kunyanzekile sithethe nonke nazo ukuba intoni intlungeli nayo xa ndicinga ukuba zingaphi iindlela ezizileyo kodwa phawu kunjalo nokungafihlisi entliziyweni yam ndiqinisekile kuba Ezekiyeli 34 nezibhalo ezininzi bafumana ukuzaziseka kwayo inkosi njengomalusi oyinyaniso uzawuthatha izimvu zakhe kwiintaba zabonke abo bazifihlileyo njengoba kwakunjalo kunjalo ebantwini bakhe izimvu zomhlambi zedlelo lakhe uza uzibamba ngesandla sakhe inkosi ibabaza bakhe ukuba baphawulele esandleni sakhe ubeka phantsi ubomi bakhe ngenxa yemfu ukuze ibe nobomi hayi kuba ikrazule itsalatsala kodwa uzokuphumla kuthixo enkululekweni kuye sibuyele elizwini apha sithilelo 19 umyeni umtshato wemvana uyesu wathi ngaxesha ndiyakuzisa sonke isiqhamo somdiliya ndide ndisele kwakhona ebukumkanini bukabawo apho siyafumana kucacisa ukuba kuza kwenzeka kumsitho wemvana uba ufuna ufunda kuMateyu
22
uya kusikhonza asilungiselele emsithweni wemvana. Masiqaphele ukuba asiqondanga kuphela lo uyinyaniso. Masifune ukuba sibe nesitshilele sinyaniso sikaThixo kuKristu Yesu, ukubandakanyeka amava angqalileyo neNkosi yethu kuze sazi ukuba ithini imeko, hayi ngokuba kubiziwe kwabalingqina kuthi ngabantu, kodwa kumele kuba sibe namava akho. Kunjalo ndiza kutsho oku noba kungenako, ngoba ndizisa inqaku loba namava,
kodwa
kwayiyinto nje endandikhe ndaba nayo, ndaba namava ayo phayana isiya Australia kwinqwelomoya. Inenekazi elalisecaleni kwam labona yaqala incoko, wazazisa ngokunjalo wabakho intetho eyandileyo. Ndabuza uba ukhe wanawo amava neNkosi, waqala wathi andazi kwanto ngaloo nto, yintoni loo nto. Ndaqala ukuthetha naloba nokuba kunjani umoya kaThixo wathi wehla ngokunjalo, kunjani inceba ukuba yezayo ngokunjalo, uxolo lukaThixo lungena entliziyweni zethu. Kumuqolo nje mbala angatsho kume kunjani. Emva uba ndizitshilo izinto amava oxolo lasezulwini thabatha indawo uvuyo lwagcwalisa intliziyo, wathi ndiyavuya uba ndithenda nawo la mava.
Ukuthi
emva uba ndazala umntana womqala, emva koko ndinamava nje angaqhelekanga.
Ukuba
oko ngamava noThixo, awunokwazi ucinga uba kokwenzekani ngam. Paulus uthi mfazi, amava unawo, unike umntwana wasemhlabeni, kumele kube khona uzalo lokutsha ngomoya nangelizwi likaThixo. Sithetha ngokugqibelela kwicebo losindiso. Wathi nje andiqondi oko, akho mntu wakwandixelelo kwaphambili. Xa ndabusha uba uyakholwa ukuba ukuza kukaYesu Kristu kusondela kakhulu, wathi ngokunjalo ngoewo omkhulu, ewo siyakholwa ukuba ukuza kukaKristu kusondela. Akho mava noThixo, akho kwanto, bayakholwa ukuba sikwixesha lesiphelo. Inceba kaKristu imkile, akho nto esinakuyenza. Ndathethi ngoku kumele ndazi kuwe, ucinga uba kokwenzeka ntoni kuwe ekuzeni kwesibini kaYesu Kristu? Kuba yinto endifuna uyazi leyo. Uyazi waphela wathi ihlabathi liza kuvutha. Ndathi tata, ndikubuzanga ngako oko, ndibuze uba kokwenzekani kuwe ekuzeni kwesibini kaYesu Kristu. Wathi andazi, ndazi kuphela uba ndizakuhlawula ityala njengoba ndiye ndafundisa ndiqhubeka ndifundisa. Yintlungu enjani eyaza kum, kwaza kum. Ndacinga ukuba yintoni ekukokela abantu ukuba baye kubo bonke ubuxoki. Ingaba olulaba kuphaphama kunjani apho umntu aphaphama siphele ixesha lenye kodwa enye ingqondo ezithe zabakho yonke inkolo yonke inkolo inemfundiso yabo kodwa elizwini likathixo isithilelo ithi abantu ngokunjalo umprofeti yeremiya uthi ukuthatha isibhalo nje ezifanayo abantu basele kwindebe yasebhabhiloni loo nto belahlekelwe ingqondo yabo oku kubhale kwizibhalo ezingcwele noba uyakholwa okanye ukholwa kodwa umprofeti yeremiya utsho ku-51 kuloo ndawo ndifunda ibhayibhile entsha kwakhona andikayiphawuli kwakhona kodwa phayana uyayifunda verse 41 mhlawumbi
naku-verse 7
Yeremiya 51:7
Babylon has been a golden cup in the Lord's hand that made all the earth drunken. The nations have drunken of her wine. Therefore the nations are mad.
Ibe iyindebe yegolide esandleni sikaYehova ilinxilisa lonke ihlabathi zasela intlango ewayinini yayo ngako oko ziyageza intlango konke lo wathuma ebhabhele athabatha nabo abafundisa ngayonke into ngobhaptizo ngobunye bobuthixo
has been hung over everything
konke
and the hour of God is come to tear that mantle and show the peoples of the earth what is actually the matter but you see
isiphelo sale meko sithile siyabona isibhalo esingcwele sixelile exa engaphambili bakho okwenzekayo abantu bakwimeko yokomoya enxilileyo besiya ngapha nangapha loo nangalona umntu uthetha okuninzi angakuxelela nje emehlweni athi ndihamba ngokungqalileyo
Someone had drunk too much
and esele kakhulu
and you had to walk a straight line
uthi kumelambe umgca okungqale uzawuya aye kancinci enxele nasekunene emva koko uthi awulunganga usela into usele into engengawo manje nabani na ungakwazi uhamba indlela engqaleyo indlela ephakameyo yabahlengiweyo abangalahlekiyo kuko abe esanxile yindebe yasebhabheni uyakuhle lowo usela indebe yosindisa uyaphaphama uyaphaphama yiyo ayazi inyaniso naloo inyaniso uyagcwalisa yinyaniso elizukeni likathixo
We certainly do not need the cup of Babylon.
Ngokuqinisekileyo asiyidingi indebe yasebhabhele kodwa siyayidinga indebe yosindiso oko kuthe kwanikwa kuthi ngokukhulu kuye umtshakazi wavunyelwa ukuba anxibe ezicikizekileyo ezimhlophe izambatho
What a privilege.
Inyebe njani. UThixo nabantu abakholwa kuye ngokugqibeleleyo. Abamkhonza abamlandelayo. Abantu abanokuzitshila kubo. Anika isithembiso. Noxa wamkayo lo mhlaba. Kodwa isithembiso sakhe sihlale sikhona.
There is the possibility
ukhona ukwenzeka
of having a personal experience
ukuba namava nenkosi ngesithilelo somoya ongcwele
and I heartily recommend it to you
why
do not be satisfied
ukutsho kuba sanikwaneliswa
preaching of the word
xa nibona ukufinyelela kwelizwi
absorb the word of God in
emva koko nikubekele kucala kodwa yanga ilizwi ingathi likholwe ngomthandazo nokuzinikela inkosi iyakuzitshila kuwo wonke unonke ngabantu inyaniso siyiva yani simfundiso kanye ulwazi luvakaliswa kodwa okwakushunyayelwe kwamiswa imfundiso eyinyaniso kumele ukuba ibe ngamava omntu ngamnye noKristu ubabantu lokhu sithe xa sithi sigcwalise ilizwi lakhe ukuba sivile kuphela njengoba sesifundile ukuba sazi omnye inyaniso omnye kumele alandele kodwa thina sikuleyo inyaniso asiqapheli kuphela yena sikulo uyinyaniso Dr. Ross ufundile kusahluka phambili lo umazi uThixo kumele simazi uThixo ukuze uba size kuye usaziwe nguye wonke lo umazi uThixo uya kumele abe namava noThixo sele sihlela kakhulu apha kusahluko kwisihloko sesithilelo sikayesu kristu ndiyakholwa yimfundiso nje yethu kodwa enyanisweni isithilelo esiphilileyo esivela kuthixo ophilileyo esithe sasenza saba namava nothixo ngoba ilizwi lenyaniso nilivile nje bonke abaprofethi hayi wonke wamkele ilizwi kodwa lo uthe wanobudlelwane nothixo akumelanga ukuba ave kuphela kodwa mele uba abe ngumenzi walo ilizwi kwenye ixesha bendithandaza ndinamava matsha ukhona ukuzinikela nje kukhona amava anjalo nothixo ngokunjalo kuba na othi abe namava okugcwaliswa nguthixo ukubabekwa kulo uyinyaniso ndamcela ungazijongi jongi inkosi kuthi sonke abanye sikholwa njengoba unjalo upetros xa wakunqinelayo konke uyafikele ekupheleliswini nathi siwa ngobuso bethu sikhale nkosi mka kum ngokuba ndiyindoda engacocekanga ithi unyana thixo uze hayi kwabo azokubiza bangamalungisi kodwa kwabo bathi balunge entliziyweni athi malunga neveki dibani nenyinene mhlawumbi ukhona apha namhlanje kuba ndamxelela ukuba uba ufuna usindisa kumele ukuba aqaphele uba ulahlekile ngoku nantsi into embi wayengafuni ukulahleka nakanye wayengafuni ukuhlula uthixo engafuni ngokunjalo ndikutsho oku ndinothanda apha ndifuna ukubuyisela kuthixo sazi uba ukubuyisela konke lubaba lolivela kuthixo sonke siye samka saphambuka siyadinga ukubuyisela akho mntu unokuthi nkosi ndiyakubulela ngoku nonke ngaphandle kokuba avumelane kuqala nentandwa kumele umntu athi thixo ndonile cela undixolele okunjani ukusibonisa ukuba wonke umntu uzelwe eli gqibi akuyiba njalo kum ngenxa yobabalo inkosi yathi alenza unyana wakhe kuphela kunceda wonke umntu mele abe namava nothixo wonke umntu mele abe namava okulahleka kuthi kube
lapho that we are separated from God.
Ukutsho nje kuba sithe sahlula kuthi
ngoko ke
lo othe waxoyela izono zonke izibhalo ezininzi zizalisekile ebomini bethu kwaye andikwazi umelana nokubamba inyaniso kumele ndiyithethe inyaniso ngalonke ixesha kuzo zonke iimeko nabantu bayithanda okanye bayithanda kuphela inyaniso enokusikhulula kuphela inyaniso esingasindiswa ngayo ukuxelela uba bafuna uva ntoni abanakukuthatha intliziyo kodwa uba baqonda uba uthixo uthetha nentliziyo yethu kwaye inyaniso kumele ingena entliziyweni baze babe namava uba uthixo uluthando wathumela unyana wakho kuphela kwamzeleyo ukuba besingadingi uba sihlangule ngoku kwakutheni inkosi ife egolgotha kwakutheni kuze uyohane akhombe kumvana kathixo asizelwanga ngezinto ezinokonakala kodwa ngegazi elingcwele lomfana kathixo ukuba benganyanzelekanga uthixo bengenakwenza oku yabona imvana kathixo ethwala isuse sono sehlabathi siyambulela uthixo uthe wazisusa ezami zam nokuba singabantwana abacetyiweyo okanye hayi sonke sizalwe esonweni sahlulwa kuthixo nantsi inyaniso ngelizwi likathixo igadi yase-edeni yonke yavalwa ekungeneni akho mntu wayenokufikela emthini wobo kuba wakathixo lo wafaya imnqamlo ezweni ekhalvari ngexesha lokugqibela inene inene ndithi kulo mhla yakuba nam eparadisi egolgotha umntu wayexolelaniswa nothixo ekhalvari konke kwakuthatyathelwa kuthi egolgotha uthixo wasixolela wasibuyisela kuyo igolgotha ezibileyo amen uzuko nembeko kuthixo wethu namhlanje singathi sibe namava kuyo uba size kuye njengoba sinjalo kodwa singafuni ukuba sihambe ngendlela ebesize sinjalo ngayo konke kuthe kwenziwa ngelizwi lenkosi uba umntu ahambe ewahlukile kunoxa ebezini konke kumele simcele ukuba asomezileze elukholweni ukuze asinike amandla amatsha nokungafihlisi amandla amatsha ukuze imiphefumlo yethu ingadandatheki kodwa sikholwe nje kwaye onke ilizwi likathixo lidlula yonke ingqiqo nokuqonda komntu sazi ukuba singabantwana bathixo kuphela kuloo meko njani apho sithi silinde ukuzibonakalisa kwelizwi likathixo xa kuthe watyhila ixesha lokugqibela ixesha lesiphelo konke okwenziwayo ngaye kwenzelwa ibandla ixesha neyure lokuzikisa kwenyana kathixo negama likayesu kristu selisondele ujonge ilizwi lakhe ukuba alizalisekise nditsho kude kube sekuphelele uthixo akwenza ngoba bani simazini lo inyaniso sinqwenela uba sinxulumane naye ngenyaniso sibize kuye lo inyaniso kuye imbeko naphakade Asimen. Bulele sonke nkosini. Nkosi Thixo wethu. Sonke sikunika ukubulela. Ukuba kule ndawo sive ilizwi lakho elicocekileyo. Ilizwi lakho lithe lakhanyisa wena oyinyaniso. Ngoku sikwazile esitshilele. Sithe saba namava ngawo. Nkosi ethandekayo silapha. Sithe sagcwaliswa nguwe wena oyinyaniso. Ilizwi lakho eliyinyaniso. Kwaye siyalithanda. Esithe salwamkela. Sonke sinika ukubulela ngenxa yegazi lomvana elaphalala eCalvary. Bonke uhlangulo lwethu nokubuyisela kwethu nokuxolela. Nkosi ethandekayo. Uthe wasixolela. Uthe wasibuyisela. Konke yindlela yakho ngoba wena. Sasikade sithandaza njengegusha engenamalusi kodwa ngoku sibuyiselwe kuyo hayi kwelinye ibandla kodwa kuwe wena nyana wothixo wethu Thixo omnye. Amen. Nkosi ethandekayo. Onke ukhathalele umhlambi niyayazi izimvu zomhlambi wenu zedlelo lwenu. Konke kuze enkululekweni yabantwana bathi balusi abanintsi kumele ukuba bathwale umthwalo ngenxa yemvu enye. Nkosi siyakubulela intliziyo yethu uba usibe nesixesha esiphila kuyo esitshilele selizwi lakho Nkosi. Siyakubulela ngokukhethekileyo ngenxa yolungiselelo kanjani Branham. Nkosi besingenokuzazi into ezininzi. Into enye yakhokelwa kwenye enye yaya kwenye yayingusisenzo somxokelelwano sokukhokela ukhuseleko imfundiso ulwazi konke okuhambanako. Nkosi usikhokela ukusukela kwingcaciso ukuya ecaceni nasecaceni. Sibuyela kuwe Thixo ophilileyo ngenxa yomyalezo wexesha lesiphelo. Ilizwi elithilweyo lazisiwe imfihlelo uyithethile ngendoda ethunywe ivela kuThixo kwaye siyimamele ngokuba akazisanga mfundiso zakhe akazisanga indawo yakhe ibe yimfundiso eyingcwele ayiphakamise. Siza kuwe wena khanyisa indlela yakho ebantwini bakho usikelele. Sicele uba ube mkhulu kunathi. Wena uthe wathumela umyalezo uba ulungisele ukuza kwakho esibini. Oku bekufuneka kube khona umthuli. Nkosi ethandekayo kumele uba sinje oko umoya otshoyo kumabandla ukuba kwamkela njani amehlo angcwelisekileyo. Nkosi iza kuthi nje ngaphambili yasembimveni usizukise uzizukise ukuqinisekisa ilizwi lakho nokusikela abantu bakho. Kuwe Thixo namandla onke sinika ukubulela nangoku ngobukhona bakho. Amen. Ulungiso ingeko ukubabazwa akube kuwe. Sindisa abalahlekileyo philisa abagulayo yenza abagulayo ukuba baphelele ukusuka entloko ukuya eminweni. Kwakhona siyanibulela ukuba uthe wasinceda ngomhla wosindiso wasinika ubaba Nkosi waze wenza ukuba zazeke iindlela zakho. Sazi uba unguye oyinyaniso usichilele ekumele ukuba angene kuzo zonke uThixo oyinyaniso nobomi obungunaphakade. Yanga zonke iimfundiso ebantwini benu zibe yinyaniso eluzukweni nasedumiseni kwegama lakho. Ilizwi lakho kwexesha alikubuya lilambathe, liyakubiza umtshakazi, limlungise, limlungisele umhla womyeni yakumthatha ngalo. Kuwe Nkosi yethu nomyeni womphefumlo wethu sinika intliziyo nombulelo. Siyanicela, siyakucela ube nathi sonke ngobaba lwakho egameni likaYesu. Amen.